TNW, Wheezy Boy, Shake Shake That Bum Bum. Lego, yo DJ. Yeah, Enore, Enore, Koronta, I would darn Enore, Gutta DB, Bada DB, Enore, Enore, Koronta, I would darn Enore, 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 Enore.
Habladu waa bilaaw xamar nama daqda badbeen dina gaya doonida noo fura gabdhaha qurqurxoon agdayda ha la keeno gabdhaha kaleetona halkaasa la gayo xumaan umaqaaba kabtan waya fiistaal indhahan ka maqlaa dhagahan ku arkaa wixii dhaawa ah isbitaalka ha la gayo nin weyn iska baaramiya weyst savay enore enore koronta ay ugu daran enore lata dhibi dhexda dhibi enore ay enore Koronta ay ugu daran enore 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 ay enore mandheeru ka imaado dadkuna wuu isbaray sarwaalka kor u qaado gabadhona floorari dhexdana ka qabo dhab gudha abladu waa bilaaw xamar nama deqda badbeyn tana gaya doonida noo fura gabdhaha qurqurxoon agtayda ha la keeno gabdhaha kaleetona halkaasa la gayo xumaan umaqaaba kabtan waya freestyle indhahan ka maqlaa dhagahan ku arkaa wixii dhaawa ah isbitaalka ha la gayo nin weyn iska baaramiya weyst savay enore enore koronta ay ugu daran enore lata dhibi dhexda dhibi enore ay enore Koronta ay ugu daran enore 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 ay enore enore Koronta ay ugu daran enore dhexda dhibi enore ay enore 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 ay enore 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 ay
TNW.